So this will be the third session.
Kwa hiyo hii kisasa kinakwenda kwa ni sehemu yetu au kipindi cha tatu.
In Haydom,
hapa Haydom,
we're so blessed to be here.
Na tulisikia kubarikiwa sana kuwa hapa Haydom.
And we're believing God. We're believing God to do many more things today.
Na tunamwamini Mungu kwamba atafanya mambo mengi zaidi leo.
So open your minds.
Kwa hiyo fungua fahamu zako.
Open your hearts.
Fungua moyo wako.
But most importantly,
lakini jambo la msingi zaidi,
open your Bibles.
Fungueni Biblia zenu.
So we can look at the word of God together.
Ili kwamba tuweze kuliangalia neno la Mungu kwa pamoja.
Yesterday we learned about justification.
Jana tulizungumza kwa habari ya kuhesabiwa haki.
By faith alone.
Kwa imani tu.
Nothing we do.
Sio katika kile tunachofanya.
Only our faith in Christ.
Ni katika imani yetu kwa Kristo.
We are declared innocent before God.
Ni imani yetu tulionayo katika Kristo tumehesabiwa watu wasio na hatia mbele za Mungu.
Remember justification in one moment.
Kumbuka kuhesabiwa haki ni jambo la mara moja.
The moment you're born again,
ile siku tu unapookoka,
God looks down at you.
Mungu anakuangalia hapa chini.
And he doesn't see you.
Na huwa hakuoni wewe.
He sees Christ.
Anamuona Kristo.
In you.
Ndani yako.
He sees you in Christ.
Anakuona wewe ndani ya Kristo.
And Christ in you.
Na Kristo ndani yako.
So you have the blood covering you.
Kwa hiyo unaye wewe umefunikwa na damu ya Yesu.
The Bible says,
Biblia inasema,
there is therefore now no condemnation for those that are in Christ Jesus.
Sasa hakuna tena hukumu kwa wale walio katika Kristo Yesu.
In Christ Jesus.
Katika Kristo Yesu.
In Christ Jesus.
Ndani ya Kristo Yesu.
Amen.
Amen.
Are we in Christ?
Yes. Sisi tuko ndani ya Kristo.
You know the woman caught in adultery?
Unajua kuna yule mwanamke aliyekamatwa na uzinzi.
And they brought her to Jesus.
Na wakamleta kwa Yesu.
The Pharisees.
Mafarisayo.
The law keepers.
Wale washika sheria.
They brought this woman caught in adultery to Jesus and threw her at his feet.
Wakamleta yule mwanamke aliyekamatwa na uzinzi wakamtupa kwenye miguu ya Yesu.
And they said,
na wakasema,
the law of Moses says that she's to be stoned to death.
Sheria ya Musa inasema apigwe mawe afe.
But what do you say?
Lakini wewe Yesu unasema nini?
And Jesus,
na Yesu,
with the finger of God,
kwa kidole cha Mungu,
bent over and wrote on the ground.
Akainama chini akaanza kuandika pale chini.
He was saying,
alikuwa akisema,
I wrote the law.
Niliandika sheria.
You tell me about the law.
Na umeniambia kwa habari ya sheria.
And then he stood up.
Na yeye akainuka.
And he said to each of them there.
Na akawageukia wale waliokuwa sasa akiwa akawaambia,
you that are without sin may cast the first stone.
Yeye asiye na dhambi yoyote maishani mwake na awe wa kwanza kumrushia jiwe.
And one by one.
Na mmoja baada mmoja.
Beginning with the oldest.
Kuanzia wale watu wazima.
Probably because they had more sin.
Kwa sababu labda kwa sababu walikuwa na dhambi kubwa zaidi.
They left.
Wakaanza kuondoka.
They dropped their stones.
Wakatupa mayao chini.
And they left.
Na wakaondoka.
And Jesus bent back over.
Na Yesu akainama tena chini akaandika.
Writing on the ground.
Akaandika pale chini.
With the finger of God.
Kwa kidole cha Mungu.
To tell us he had to give the Ten Commandments twice.
Kusema kwamba ametupa sheria azeze amri 10 mara mbili.
Stood back up.
Baada ya muda,
and Jesus said to the woman.
Na Yesu akamwambia mwanamke,
where are your accusers?
Wale waliokuwa wanasema wawe wapo wapi?
And she looked.
Na yule mwanamke akaangalia upande huu na upande huu.
She said,
na akasema,
there are none, Lord.
Wote wamekimbia Bwana.
Now Jesus said the most important words we need to hear today.
Sasa Yesu akasema neno moja la muhimu sana ambalo tunapaswa kusikia leo.
He said to the woman,
akamwambia mwanamke,
neither do I condemn you, go and sin no more.
Akasema hata mimi sikuhukumu, enenda zako lakini usifanye dhambi tena.
Amen. Amen. No condemnation, then go and sin no more.
Hakuna tena hukumu, lakini umeruhusiwa nenda ila usifanye dhambi tena.
Jesus gave her the gift of no condemnation.
Yesu alimpa zawadi ya kutokuhukumiwa.
Then told her sin no more.
Alafu jambo la pili akamwambia nenda lakini usifanye dhambi tena.
The problem we have in the church today.
Shida ambayo tunayo kanisani leo.
is we would say to that woman,
sisi tungemwambia mwanamke,
go and sin no more for a year.
Nenda usifanye dhambi labda kwa mwaka mmoja.
Then we won't condemn you.
Lakini pia hapo hatutakuhukumu.
Let's watch you for a while.
Wacha tutakutenga mtu kuangalia kwa muda.
What the church doesn't realize,
kanisa halijatambua ya kwamba,
is that we are hidden in Christ.
Kwamba hata sisi wenyewe tu tumefichwa. Hata sisi wenyewe tumefichwa ndani ya Kristo na hata yule mwanamke.
He doesn't see us.
Yesu hatuoni sisi.
He only sees Christ.
Anamuona. Mungu hatuoni sisi, anamuona Kristo.
So when we sin,
kwa hiyo tunapokosea kufanya dhambi,
God forbid.
Mungu huwa anaturehemu.
But when we sin,
lakini pia tunapofanya dhambi,
we are hidden in Christ.
Huwa tumefichwa ndani ya Kristo Yesu.
It's His righteousness.
Na kwa haki yake,
He justifies.
Anatuhesabia haki.
It's not our self-righteousness.
Sisi sio tu kwa ile sisi wenyewe kujihesabia haki.
We are hidden in Christ.
Sisi tumefichwa ndani ya Kristo.
Amen.
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 Amen. Amen.
It's so important to understand this.
Ni jambo la muhimu kuelewa hivyo.
Because if we don't understand that we're justified by faith alone,
kwa hiyo kama tusipotambua kwamba tumehesabiwa haki kwa imani peke yake,
we will work so hard.
Tutajaribu kujitahabisha na kufanya kwa nguvu sana.
The children of Israel,
watoto wana wa Israeli,
delivered from Egyptian bondage by the blood on the doorpost.
Walikombolewa kwenye vifungo na utumwa wa Misri kwa damu zilizopakwa kwenye miima ya milango yao.
And they're out of Egyptian bondage. Out of Egyptian bondage.
Na kutoka kwenye vile vifungo vya Kimisri.
No longer slaves.
Walipotoka kwenye vifungo vya Kimisri hawakuwa watumwa tena.
We are no longer slaves of our sin.
Na hata sisi wenyewe sio watumwa tena wa dhambi zetu.
And God leads us to the Red Sea.
Na Mungu akawapitisha kwenye bahari ya Shamu.
I said God led us to the Red Sea.
Na pia Mungu akatupitisha kwenye bahari ya Shamu.
But He parts the Red Sea.
Lakini pia
He parts it. He opens the Red Sea.
Na Mungu alipasua katikati bahari ya Shamu.
And then He leads us into the wilderness.
Na akawapitisha kwenye jangwa.
Sometimes it's a wilderness for us Christians.
Lakini pia hata sisi wa Kristo kuna wakati tunapitia jangwani.
Saved by the blood.
Yapo tumeokolewa kwa damu.
Saved by what Jesus did on the cross.
Tumeokolewa kile ambacho Yesu alifanya msalabani.
But now He leads us into the wilderness.
Lakini sasa kuna saa Mungu anatupitisha jangwani.
In Exodus chapter 15,
na katika sura 15 ya kitabu cha Kutoka,
we see that they go 3 days in the wilderness.
Tunaona kuna mahali walitembea siku 3 mfululizo jangwani.
And they come to the bitter waters of Mara.
Na wakafika kwenye yale maji machungu ya Mara.
Is it bitter sometimes to be a Christian?
Unajua hata saa nyingine pia ni jambo la uchungu kuwa Mkristo.
It's not always easy.
Unajua saa nyingine pia sio jambo rahisi sana.
God told Moses.
Mungu alimwambia Musa,
take the tree.
Chukua mti.
And put the tree in the waters.
Na ule mti, beta ule mti, uweka kwenye maji.
And the waters were made sweet.
Na yale maji yatakuwa matamu.
Tree is a type of the cross.
Ule mti ni mfano wa msalaba.
When you put the cross back in your life,
utakaporudia tena msalaba maishani mwako.
Not just for salvation.
Sio kwa ajili ya wokovu tu.
But for the sanctification process.
Lakini pia kwa ajili ya mchakato wa utakaso.
As you put the tree, the cross in your life,
unapouleta tena msalaba maishani mwako,
waters will be made sweet again.
Maji yale yatatakaswa na kuwa matamu tena kwako.
Remember the first day you were saved?
Kumbuka siku ya kwanza ulipookoka?
You had no problems.
Wewe ulikuwa huna shida.
You were living by faith.
Ulikuwa huna shida zako za mwanzo.
You loved Jesus and you knew He loved you.
Na ukampenda Yesu na mama yake akupenda.
But after a little while,
lakini baada ya muda kidogo,
it's hard.
Ukaanza kuona mambo yanakuwa magumu.
It gets bitter.
Yakaanza kuwa machungu.
If you're in that place today,
hata kama leo kwenye eneo la uchungu,
put the cross back in your life.
Rudisha msalaba wa Kristo maishani mwako tena.
Start looking unto Jesus.
Anza kumtazama tena Yesu kwa imani.
The author and finisher of your faith.
Mwanzilishi na mkamilishaji wa imani yako.
Let Him do it.
Mwache Yesu afanye kwa
imani yako. Let Him live through you.
Mwache Yesu aishi ndani yako kupitia wewe.
Stop working for righteousness.
Acha kufanya bidii kwa njia ya kibinadamu kujitafutia haki.
Stop trying to sanctify yourself.
Acha kujitakasa mwenyewe kwa kutumia nguvu zako mwenyewe.
Jesus said we have an inheritance of sanctification by faith in Him.
Yesu alisema tunao urithi wa utakaso ndani yake kwa imani.
But they go a little further in the wilderness.
Lakini wale ndugu wa Israeli wakatembea kiwango fulani tena jangwani.
And they're hungry.
Na wakafika mahali wakawa na njaa.
Are you hungry today?
Yeah, wewe una njaa leo?
Do you want more of God?
Yeah, bado unahitaji vitu vya Mungu zaidi?
You're here because you're hungry.
Unajua huko hapa kwa sababu una njaa na mambo ya Mungu.
God sent a man.
Na Mungu akatuma mwana.
The type of Christ body.
Mana ni mfano wa mwili wa Kristo.
Broken for us on the cross.
Ndio kuvunjika vunjika pale msalabani kwa ajili yetu.
When we break the bread.
Tunapovunja ile mkate wa meza ya Bwana.
We're pointing to Jesus' broken body.
Tunarejea tena kwenye mwili wa Kristo Yesu ndio kuvunjika vunjika pale msalabani.
When we drink the wine, the juice.
Tunapokunywa ile divai.
We're showing his death.
Tunathibitisha kuonyesha kifo chake.
Until he comes.
Mpaka atakaporudi tena.
He wants us to understand.
Anataka sisi tuelewe.
Everything was finished.
Kila kitu kimekwisha kutimilizwa.
On the cross.
Pale msalabani.
By his broken body.
Kwa mwili wake uliovunjwa.
And his shed blood.
Na damu yake iliyomwagwa.
So if you're thirsty.
Kwa hiyo kama una kiu,
look to the cross.
Tazama kwenye msalaba.
If you're hungry,
kama una njaa,
look to his sacrifice on the cross.
Tazama dhabihu yake pale msalabani.
And now you know the story of the Egyptians.
Na unafahamu sasa
ile the Jews.
Unafahamu ile habari ya Wayahudi.
They go a little further in the wilderness.
Kule jangwani wakaendelea tena kwa mwendo fulani.
Now 2 million Jews are thirsty.
Sasa kuna Wayahudi milioni 2 wana njaa.
2 million.
Milioni mbili.
Maybe 3 million with theologians.
Labda hata milioni tatu wana theolojia wanasema hivi.
But God told them.
Lakini Mungu akawaambia.
Moses.
Musa.
Take the rod.
Chukua fimbo.
A type of the cross.
Yaani ni ishara ya msalaba.
And strike the rock.
Na upige mwamba.
1 Corinthians says that rock was Christ.
Wakorintho wa kwanza anasema ule mwamba ulikuwa Kristo.
And when the cross.
Na utakapopiga ule mwamba.
Christ. Hits Christ.
Na chukua ule hiyo fimbo ugonde ule mwamba.
And the water gush out.
Na alipopiga maji akatoka nje.
A type of the Holy Spirit.
Yale maji mfano wa Roho Mtakatifu.
If you want the Spirit of God to move in your life.
Kama unataka Roho Mtakatifu atembee maishani mwako.
Look to what Jesus did on the cross.
Angalia kile ambacho Yesu alifanya.
And that water, that living water.
Maji yaliyo hai yatatibu.
Hallelujah. You can have an abundant life.
Unaweza kuwa na uzima tele.
Jesus came to give us that abundant life.
Yesu alikuja ili atupe huo uzima tele.
But when I was working for righteousness,
lakini ninapojaribu kwa jitihada zangu kutafutia haki mwenyewe kwa nguvu zangu,
when I was trying to sanctify myself by my works,
nilipojaribu kujitakasa mwenyewe kupitia kazi zangu,
I was bitter.
Nilijikuta naishi kwenye neno kwa uchungu na njaa.
Spiritually hungry.
Nikawa na njaa kiroho.
So thirsty.
Na nikawa na kiu kubwa
for the things of God to work in my life.
Kwa mambo ya Mungu yaweze kutendeka maishani mwangu.
And I didn't understand.
Na wala sikujua
why.
Kwa nini?
I didn't have victory.
Na sikuwa na ushindi.
Why I was struggling with problems.
Kwa nini mimi nilikuwa nikisumbuana na shida?
Why I didn't feel the same way I felt the first day I was saved.
Kwa nini sikujisikia vizuri kama nilisikia siku ya kwanza nilipookoka.
But then someone preached to me the message I'm bringing to you.
Lakini mtu mmoja akanihubiria ujumbe ule ule ambao nawaletea.
Someone told me.
Mtu mmoja akaniambia.
The message of the cross.
Ujumbe wa msalaba.
The preaching of the cross.
Kuhubiri msalaba.
To us that are saved.
Kwa sisi tunaookolewa.
Is the power of God.
Ni nguvu ya Mungu.
Yes, the power of God.
Ni nguvu ya Mungu.
Hallelujah.
Hallelujah.
Hallelujah. The message of the cross. Let's look at 1 Corinthians.
Hebu tuangalie Wakorintho wa kwanza.
Chapter 1.
Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza.
Verse 10.
Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 10.
1 Corinthians 1:10.
Wakorintho wa kwanza 1:10.
The Bible says,
na Biblia inasema,
"Now I plead with you, brethren, by the name of our Lord Jesus Christ, that you all speak the same thing, and that there be no divisions among you, and that you be perfectly joined together in the same mind and in the same judgment."
Basi, Wakorintho wa kwanza, 1:10. Basi ndugu, nawasihi kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo, kwamba nyote mnene mamoja, wala pasiwe kwenu faraka, bali mhitimu katika nia moja na shauri moja.
There's only one way we can all speak the same thing.
Iko njia moja tu ambayo tunaweza tukawa na nia moja au kuzungumza mama moja.
There's almost 100 pastors here.
Ni kama hapa kuna wachungaji 100.
From different denominations.
Na kutokea makanisa mbalimbali.
With different ideas of what the scriptures say.
Na kila mmoja ana mawazo tofauti kuhusu kwamba Biblia inasema nini.
We're all in a different place with our walk in the Lord. But there's one thing that brings us together today. That's our faith in Christ. Everyone in this room believes that the shed blood of Jesus on the cross paid for our sins. So we must speak the same thing. And that's Jesus Christ,
na kwamba Yesu Kristo,
and Him crucified,
na kwamba alisulubiwa,
for the sins of the world.
Kwa ajili ya dhambi za ulimwengu.
And then verse 11 says,
na ule mstari wa 11 akasema,
for it has been declared to me concerning you, my brethren, by the house of Chloe, that there are contentions among you.
Akasema, kwa maana ndugu zangu, nimearifiwa habari zenu na wale walio wa nyumbani mwa Chloe, ya kwamba iko fitina kwenu.
We have some problems between each other.
Tunazo shida kati ya mmoja na mwingine.
Verse 12 says, now this I say, that each of you says, I am of Paul, or I am of Apollos, or I am of Cephas.
Akasema mstari 12, basi maana yangu ni hii, ya kwamba kila mtu wa kwenu husema, mimi wa Apollo, na mimi wa Paulo, na mimi wa Apollo.
Or I am of the Assemblies of God.
Au mimi ni wa Assemblies of God.
Or I am of the Church of God.
Au mimi wa kanisa la Mungu.
Or I am a Baptist.
Au mimi ni Baptist.
Or I am a Lutheran.
Au mimi ni Lutheran.
Or I am a Methodist.
Au mimi ni Methodist.
Or I am of this. Or I am of that.
Au mimi ni dhehebu hili. Mimi ni dhehebu hili.
Or I am of Christ.
La, akasema mimi. Au mimi ni wa Kristo.
Is Christ divided?
Yeah, akasema je, Kristo amegawanyika?
Was Paul crucified for you?
Yeah. Paulo alisulubiwa kwa ajili yako?
Was the Assemblies of God crucified for you?
Yeah, Assemblies of God iliangikwa msalabani kwa ajili yako.
He says, are you baptized in the name of Paul?
Yeah, mlibatizwa kwa jina la Paulo.
Verse 17.
Sura 17.
For Christ did not send me to baptize.
Akasema, maana Kristo hakunituma ili nibatize.
But to preach the gospel.
Bali nihubiri habari njema.
He says to preach the gospel.
Anasema kuhubiri injili.
Not to send them to a program of man.
Sio kuwapeleka kwenye mipangilio ya kibinadamu.
Not to give them a book to read.
Sio kuwapa kitabu fulani cha kusoma.
But to preach the gospel.
Lakini kuhubiri injili.
This epistle was written to the church at Corinth.
Huu waraka uliandikwa kwa kanisa la Korintho.
To preach the gospel.
Kwamba wahubiri injili.
What is the gospel?
Nini maana injili?
We learned yesterday.
Tulijifunza jana.
The good news.
Kwamba ni habari njema.
Is that the Son of God.
Kwamba mwana wa Mungu.
Would shed his blood.
Amemwaga damu yake.
Jesus Christ.
Yesu Kristo.
Would die for us.
Angekufa kwa ajili yetu.
For everything we need.
Kwa kila tunachohitaji.
On that cross.
Pale msalabani.
He says I'm to preach that gospel.
Akasema mimi nimetumwa kuhubiri injili ya aina hiyo.
Not with the wisdom of words.
Na wala sio kwa maneno yenye hekima ya kibinadamu.
Not.
Sio.
With the wisdom of words.
Sio kwa maneno ya hekima ya kibinadamu.
Lest the cross of Christ be made of none effect.
Ili kwamba msalaba wa Kristo udhihirike.
If I come to you with a program of man.
Kama nikija kwako na mipango ya kibinadamu.
If I give you 12 steps.
Hapo nikapata hatua 12.
If I tell you fast for 21 days for victory.
Hawe kwa dafunga siku 21 kwa ajili kupata ushindi.
If I give you a book.
Hawe kwa kitabu chenye maelekezo fulani.
Or send you to a psychologist.
Hawe kwambia wewe kwa wanasaikolojia.
Or get you to an encounter group.
Hawe kwambia wewe kwenye kikundi cha kukutana.
If I point my people.
Kama nikiwaelekeza watu wangu.
That the Lord has put me over.
Kwa wale ambao Mungu amenipa niwe juu yao.
To anything.
Kwa kitu chochote mbadala.
Other than
ambacho ni kinyume.
Jesus Christ.
Na kila ambacho Kristo.
And Him crucified.
Aliyesulubiwa.
Then I'm using the wisdom of man.
Na napo sasa kwa natumia hekima ya kibinadamu.
And I'm saying the cross of Christ
has been made none effect.
Na nikitumia hekima ya kibinadamu kuwaelekeza watu wangu, nitasema inamaanisha kwamba msalaba wa Kristo hauna maana.
The shed blood of Jesus.
Damu iliyomwagika ya Yesu.
Is our power source.
Ni damu iliyomwagika ya Yesu ndio chanzo cha nguvu zetu.
Amen.
Amen.
The shed blood of Jesus.
Damu ya Yesu iliyomwagika.
Saved us.
Imetuokoa.
And heals us.
Na ikatuponya.
And gives us victory over sin.
Na damu ya Yesu imetupa ushindi juu ya dhambi.
He says in verse
18.
For the message of the cross.
Akasema kwa
the preaching of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God.
Msalaba kumnana akasema, kwa sababu neno la msalaba kwa wanaopotea ni upuuzi, bali kwetu sisi tunaokolewa ni nguvu ya Mungu.
So, pastors,
sasa wachungaji,
bishops,
maaskofu,
any man or woman of God,
mwanamke yeyote na mwanaume wa Mungu mlioko mahali hapa,
that's called to preach the gospel,
ambao wameitwa kuhubiri injili,
we must present Christ,
lazima tumlete Kristo,
because it is the power of God,
kwa sababu hapo na nguvu ya Mungu.
If we need power in our own lives,
na kama tunahitaji nguvu kwenye maisha yetu wenyewe,
we must not look to ourselves,
sio kujiangalia sisi wenyewe jitihada zetu,
we must not look to another man,
wala sio kumwangalia mtu mwingine,
or a denomination,
au dhehebu fulani,
we must look to Christ,
lazima tumwangalie Kristo.
He is the one,
yeye ndiye pekee,
who died for us,
aliyetufia.
He is our power source,
yeye Yesu ndiye chanzo cha nguvu zetu zote.
He is the one,
yeye ndiye pekee,
that gave us eternal life,
ambaye ametupa uzima wa milele,
and the means that he used,
na ile namna aliyotumia,
the way he did it,
na kwa jinsi alivyofanya,
was on the cross,
ni ilikuwa ni pale msalabani,
it was on the cross of Christ,
ni kwenye msalaba wa Kristo,
that all the sins were taken away,
ni kwenye msalaba wa Kristo ambapo dhambi zetu zote zilichukuliwa,
for everyone who will believe,
kwa kila atakayeamini.
Verse 19, amen, go ahead,
amen. Asante sana.
For it is written, I will destroy the wisdom of the wise and bring to nothing the understanding of the prudent.
Kwa kuwa imeandikwa, nitaiharibu hekima yao wenye hekima, na akili zao wenye akili nitazikataa.
Where is the wise? Where is the scribe? Where is the disputer of this age? Has not God made foolish the wisdom of this world?
Yu wapi mwenye hekima? Yu wapi mwandishi? Yu wapi mleta hoja wa zamani hizi? Je, Mungu hakuifanya hekima ya dunia kuwa ni upumbavu?
The world
ulimwengu
has nothing for us.
Hauna chochote cha kutufaa sisi.
When we copy the world,
na tunapoanza kuiga mambo ya ulimwenguni,
when we try and use the world system,
na tunapoanza kutumia ile mifumo ya kidunia,
to try and sanctify ourselves,
ili kuitumia kujitakasa sisi wenyewe,
it's God says it's foolishness.
Mungu anasema huo ni upumbavu.
God said it's foolish.
Mungu anasema huo ni upumbavu.
The wisdom of this world.
Anasema hekima ya dunia hii.
Verse 21 says, for since in the wisdom of God, the world through wisdom did not know God, it pleased God through the foolishness of the message preached to save those who believe.
Kwa maana katika hekima ya Mungu, dunia isipopata kumjua Mungu kwa hekima yake, Mungu alipenda kuwaokoa waaminio kwa upuuzi wa lile neno linalohubiriwa.
For the Jews request a sign and the Greeks seek after wisdom.
Kwa sababu Wayahudi wanataka ishara na Wayunani wanatafuta hekima.
But we preach.
Lakini sisi tunahubiri.
Look at verse 23.
Angalia 23.
We preach.
Tunahubiri.
You see that?
Unaona hilo?
We preach.
Tunahubiri.
We don't send them to an encounter group.
Sio kwamba tunaenda kwenye kikundi kwenda kukutana.
We don't tell them to do this or do that for victory.
Wala tuambie mafanyeni hiki fanyeni hiki kwa ajili ya kupata ushindi.
We preach.
Tunachofanya tunahubiri.
We open our mouth and we preach Christ.
Tunafungua midomo yetu na kumhubiri Kristo.
And the Bible says,
Biblia inasema,
we preach Christ crucified.
Tunahubiri Yesu aliyesulubiwa.
We must preach the blood.
Sisi tuhubiri damu ya Yesu.
We must preach the cross.
Tuhubiri msalaba wa Yesu.
Not talking about salvation.
Sio tu kwa habari ya wokovu.
Talking about everything we need.
Inaongea kwa habari ya kila kitu tunachohitaji.
Victory over sin.
Ushindi juu ya dhambi.
For the believer.
Kwa wale wanaoamini.
For us
na kwa ajili yetu sisi
that are saved,
wale ambao tumeokolewa,
the preaching of the cross,
kuhubiri msalaba,
is the power of God,
ni nguvu ya Mungu.
So we have more power in our lives.
Kwa hiyo sisi tuna nguvu zaidi maishani mwetu.
As we look to the finished work of Christ.
Hale tu tunapotazama ile kazi timilifu ya Yesu Kristo.
That's how the Holy Spirit works.
Hivyo ndivyo Roho Mtakatifu anavyofanya kazi.
He works as our faith is in Christ.
Anafanya kazi pale ambapo imani yetu inapowekwa kwa Kristo.
If we put our faith over here,
kama tukiweka imani yetu kwenye kazi zetu,
the Holy Spirit,
Roho Mtakatifu,
will not help you.
Hata kusaidia.
We preach Christ crucified.
Tunamhubiri Kristo aliyesulubiwa.
For it is,
kwa sababu ni,
the wisdom and power of God.
Kwa sababu ni hekima na ni nguvu ya Mungu.
Look at verse 24.
Angalieni. Sante ndo mnapiga, kunaenda vizuri kwa kweli leo. Mkipiga namna hiyo.
But to those who are called, both Jews and Greeks, Christ, the power of God and the wisdom of God.
Mstari wa 24 unasema bali, mstari 24, bali kwa waitwa Wayahudi, kwa Wayunani, Kristo ni nguvu ya Mungu na hekima ya Mungu.
Hallelujah.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
Verse 25. Because the foolishness of God is wiser than men, and the weakness of God is stronger than men.
Kwa sababu upumbavu wa Mungu una hekima zaidi ya wanadamu, na udhaifu wa Mungu una nguvu zaidi ya wanadamu.
Amen.
Hallelujah. God is wise.
Mungu ni mwenye hekima.
And man is foolish.
Na watu ni wapumbavu.
We're foolish.
Kwa kawaida wanadamu.
All of our ways.
Njia zetu zote ni upumbavu.
All of our ideas.
Yale mawazo yetu yote.
Are not wisdom.
Si hekima kwa kwa cha kimungu.
They're foolishness to God.
Mawazo yetu yote ya kibinadamu ni kama upuzi mbele za Mungu.
God's way,
lakini njia za Mungu,
is Jesus Christ,
ni Yesu Kristo,
and Him crucified,
aliyesulubiwa.
He continues to tell us.
Na kaendelea kutuambia.
In verse
26.
For you see your calling, brethren, that not many wise according to the flesh, not many mighty, not many noble are called.
Mstarashina sita kasema, maana ndugu zangu, angalieni mwito wenu, ya kwamba si wengi wenye hekima ya mwilini, si wengi wenye nguvu, si wengi wenye cheo walioitwa.
But God has chosen the foolish things of the world to put to shame the wise, and God has chosen the weak things of the world to put to shame the things which are mighty.
Mstarashina saba, bali Mungu aliachagua mambo mapumbavu ya dunia awaibishe wenye hekima. Tena Mungu alivichagua vitu dhaifu vya dunia ili aviaibishe vyenye nguvu.
And the base things of the world and the things which are despised God has chosen, and the things which are not to bring to nothing the things that are.
Wasinana tena Mungu alivichagua vitu vinyonge vya dunia na vilivyodharauliwa, naam, vitu ambavyo haviko, ili avibatilishe vile vilivyoko.
Why does God say the things which are despised He has chosen?
Kwa nini Biblia inasema vile vitu vilivyodharauliwa Mungu amevichagua?
Because man,
kwa sababu watu,
despises the cross.
Watu wengine wanaudharau msalaba.
The cross,
msalaba,
shows us our sin nature.
Msalaba unatuonyesha asili yetu ya dhambi.
And man doesn't like to see our sin.
Na watu hawapendi kuona dhambi zetu.
Still talking to the Christian.
Bado hapa naongea kwa habari ya Wakristo.
But if someone tells us, look to Jesus, just trust and believe Jesus, He died for that sin.
Kama mtu akituambia kwamba muangalie Yesu, mtumaini Yesu, alikufa kwa ajili ya dhambi hiyo.
Inside of us.
Ndani yetu.
We say,
tunasema,
well, I want to do something.
Ni sawa kabisa hilo naami, lakini nataka na mimi nifanye kitu fulani.
I want to help God.
Lakini pia hata nataka nimsaidie Mungu.
There's got to be something I can do here.
Kuna kitu fulani ambacho naweza nikafanya hapa.
So we ask ourselves.
Kwa sasa nyingine tunajiuliza sisi wenyewe.
What must we do to work the works of God?
Tufanye nini ili tufanye kazi za Mungu?
Amen.
Amen.
So ask yourself that question.
Hebu jiulize mwenyewe, nifanye nini ili niweze kuzifanya kazi za Mungu?
What must we do to work the works of God?
Ni nini ninachoweza kufanya ili nizifanye kazi za Mungu?
We want to do this work, right? Tunataka
kufanya kazi za Mungu. Si ndio eti jamani?
Start thinking about your answers.
Hebu jifikirie mwenyewe kwa njia ya kupata jibu kwamba utafanya nini ili uweze kuifanya kazi ya Mungu au kazi za Mungu.
Some people are thinking right now that I need to do the work of an evangelist.
Watu wengine hapa wanafikiria nataka nifanye kazi ya uinjilisti.
Some people are thinking I will read my Bible every day.
Watu wengine wanafikiri kwamba nitafanya kazi ya kusoma Biblia kila siku.
And I will pray.
Na nitaomba.
And I will fast.
Na nitafunga.
And I will do this.
Na nitafanya hiki.
And I will do that.
Na nitafanya kile.
This is the work of God.
Hii ndio kazi ya Mungu.
I'll go to church.
Nitaenda kanisani.
I'll build an orphanage.
Nitasaidia hata kujenga vituo vya watoto yatima.
I'll tell the children about God.
Nitawaambia watoto kuhusu habari ya Mungu.
This must be the work of God.
Hii lazima labda itakuwa ndio kazi ya Mungu.
But let's look at John chapter 6.
Lakini pamoja na hayo yote, hebu tuangalie Yohana.
And let's see what Jesus said the work of God is.
Tuangalie kitabu cha Yohana tuone Yesu alisemaje pale kuhusu kazi ya Mungu. Chapter
John chapter 6.
Yohana sura ya 6
verse 28.
Mstari wa 28.
John 6:28.
Yohana 6:28.
Go ahead and read it.
Yohana 6:28 nasema hivi. Basi wakamwambia, tufanyeje ili tupate kuzitenda kazi za Mungu? Yesu akajibu akawaambia, hii ndio kazi ya Mungu. Muaminini yeye aliyetumwa na yeye.
So 28, they came to Jesus and they asked him the same question.
Mstari wa 28, wakamjia Yesu wakamuuliza swali hilo hilo.
And what did Jesus answer?
Na Yesu alijibu nini?
He said, this is the work of God.
Akasema hii ndio kazi ya Mungu.
That you believe upon the one whom he sent.
Kwamba umuamini yeye aliyetumwa.
That is the work of God.
Hiyo ni kazi ya Mungu.
Faith in Christ.
Maana yake kuweka imani katika Kristo.
That's our work.
Hiyo ndio kazi moja wapo.
Listen, I want to teach you something.
Sikiliza bali vitu vitu fulani hapa.
The word work in the Greek is ergon.
Katika Biblia ya Kigiriki ile neno kazi ni neno ergon.
It's a noun.
Hilo ni neno ni jina.
Not a verb.
Sio kitendo.
It means what you're occupied with.
Inamaanisha kile ulichopewa wajibu wa kufanya.
It really means your occupation.
Inamaanisha kazi yako uliyoitwa kufanya.
Like a plumber.
Kwa mfano fundi bomba.
That's his work.
Hiyo ni kazi yake.
That's his occupation.
Hiyo ni kazi yake.
His labor.
Ile kazi yake.
His works.
Inasababisha.
Is fixing the toilet.
Kazi yake moja hapo.
Or running a water line.
Yes, a second. I want to take all that I've said. Kwa mfano, fundi bomba. Kazi yake ni kwenda hata chooni na kutengeneza bomba ya maji kwa chooni ili iweze kutoa maji.
Or for us, our work is to believe.
Kwa upande wetu sisi, kazi yetu ni kuamini.
That's what Jesus said.
Hicho ndicho ambacho Yesu alisema.
That's our occupation.
Akasema hiyo ndio kazi yetu.
That's who we are.
Hiyo ndio kazi yetu. Ndivyo
tulivyo.
Sisi ni waamini.
Our labor?
Yes, sisi ni watenda kazi au ni waamini.
Pastoring.
Kufanya kazi ya kichungaji.
Worship leader.
Kufanya kazi ya kuimba.
Choir.
Kwaya.
Missionaries.
Kuwa missionary.
Whatever the Lord has called you.
Chochote ambacho Mungu amekuitia kufanya.
That word labor?
Lile neno kazi.
Works?
Oh, yes, yes, yes. You know, in Swahili, when you mention the word labor,
yeah,
you mention the word work, it's just the same.
Labor and works the same?
It's the same.
Well, help me.
It's just the one word.
Okay. So, in the Greek, it's doing? Different. Yeah.
Okay.
In the Greek, there are two different things.
Anasema, yani hapa kwa Kiingereza, ukatumia neno labor, ukatumia neno work, yote mawili yanamaanisha kazi.
So let's go back to the scripture.
Sasa tukitoka kwenye andiko.
Jesus said,
Yesu akasema,
our work
Kazi yetu
is to believe.
Ni kuamini.
That's it.
Hiyo tu. Kazi yetu sisi.
Understand?
Kazi yetu sisi ni kuamini.
Understand?
Yeah,
that's our work.
Kwamba kazi yetu sisi ni kuamini.
That's what Jesus said.
Hicho ndicho Yesu alisema kwamba tuamini.
Faith in him.
Yaani maana yake tuwe na imani katika yeye.
Amen.
Amen.
Hallelujah.
Hallelujah.
Back to 1 Corinthians.
Na turudi pale kwa Korinto.
We see then,
tunaona tena
in verse 28
wa Korinto mstari ule, I mean sura ya
that man despises the cross.
128.
Man despises the cross.
Tunarudi kwa Korinto sura ya kwanza 28.
But God has chosen that.
Watu kwa wanawadharau.
Verse 29.
Watu wanawadharau wale wadhaifu waliochaguliwa na Mungu, lakini Mungu amewaheshimu.
Verse 29.
Mstari wa 28.
That no flesh should glory in his presence.
Tena Mungu alichagua vitu vinyonge vya dunia vilivyodharauliwa, naam, vitu ambavyo haviko ili avibatilishe.
Nobody is going to go to heaven.
Na mstari wa 29.
And tell God.
Mwenye mwili awaye yote asija kajisifu mbele za Mungu.
No one can go to heaven.
Hakuna mtu anaweza kwenda mbinguni
and tell God
na kumwambia Mungu
what they did.
Kila alichofanya.
No flesh.
Hakuna mwili kule.
Well, glorify.
Ambao utatukuzwa.
Be glory.
Ambao utatukuzwa.
In his presence.
Uweponi mwake.
You understand?
Je, umeelewa? Yaani hakuna damu na nyama itakayoingia mbinguni.
The Holy Spirit.
Roho Mtakatifu.
Points us to Christ.
Siku zote anatuelekeza kwenye msalaba wa Kristo.
Only things we've done by faith.
Kila kitu ambacho tumefanya kwa imani
will be acceptable in heaven.
Kitakubalika kule mbinguni.
When we are in the presence of God.
Tutakapoingia kwenye uwepo wa Mungu mbinguni.
Even today.
Hata leo tuko kwenye uwepo wa Mungu.
Even right now.
Hata sasa tukiwa hapa.
If we are dancing in the flesh.
Kama tunacheza tu kimwili,
then we are not glorifying God.
Kama tunacheza tu namna ya kimwili, hapa tumtukuzi Mungu.
And he will not accept that.
Na wala hata kubali cheza ya kimwili.
But if we're dancing in the spirit.
Lakini tukacheza pamoja na Roho Mtakatifu.
With our eyes and focus on the finished work of Jesus.
Na macho yetu yameelekezwa kwenye kazi timilifu ya Yesu Kristo.
Because the spirit is leading us in the dance.
Kwa sababu Roho Mtakatifu anatusukuma tucheze mbele za Bwana.
Then he's glorified.
Hapo sasa Mungu anatukuzwa.
He says in verse 30.
Na ule mstari wa 30 akasema.
But of him you are in Christ Jesus. Who became for us wisdom from God and righteousness and sanctification and redemption.
Akasema mstari wa 30. Bali kwa yeye ninyi mmepata kuwa katika Kristo Yesu, aliyefanywa kwetu hekima itokayo kwa Mungu na haki na utakatifu na ukombozi.
Sanctified,
kutakaswa
by faith in me, Jesus said.
Yesu anasema hapa mmetakaswa kwa imani iliyo katika mimi.
Continually be made holy.
Kutakaswa maana yake ni ule mchakato wa kuendelea kufanya kuwa mzima.
And set apart
na kutengwa
for use of God,
kwa ajili ya matumizi ya kimungu.
By faith alone,
kwa imani peke yake.
Amen.
Amen.
Look at verse 31.
Angalia sura 31.
Hallelujah. That as it is written, he who glories, let him glory in the Lord. 31.
Okay. Kusudi, mstari wa 31, kusudi kama ilivyoandikwa, yeye aonaye fahari na aone fahari juu ya Bwana.
Chapter 2.
Sasa tunaingia sura ya 2.
And I, brethren, when I came to you, did not come with excellence of speech or of wisdom declaring to you the testimony of God.
Basi ndugu zangu, mimi nilipokuja kwenu sikuja niwahubiri siri ya Mungu kwa ufasaha wa maneno wala kwa hekima.
Verse 2.
Mstari wa 2.
1 Corinthians,
sura ya Korintho wa kwanza,
chapter 2,
sura ya 2,
verse 2.
Mstari wa 2.
I would like all the pastors and preachers of the gospel to stand for the reading of the word.
Nataka ninyi wahudumu wa injili mliokaa hapa sasa hivi, msimame kwa pamoja, sisi sote kwa pamoja tusome kwa pamoja wa Korintho wa kwanza sura ya 2 mstari wa 2. Tusimame duko pamoja afu tusome wote.
determined not to know anything among you except Jesus Christ and Him crucified.
Tuwele pamoja. Maana na yasimu nisijue neno lolote kwenu ila Yesu Kristo naye amesulubiwa.
I am determined.
Nimekusudia.
I have made up my mind.
Na nilijiambia kwenye fikra zangu mwenyewe.
To know nothing.
Kwamba nisijue jambo lingine lolote.
To know nothing among you.
Nisijue jambo lolote katikati yenu.
I looked that word up in the Greek.
Nikaangalia hili neno kwa lugha ya Kiyunani.
You know what it means?
Unajua linamaanisha nini?
It means nothing.
Inamaanisha bila chochote.
Nothing else.
Eh, hakuna kingine zaidi.
Except
ila tu
Jesus Christ.
Yesu Kristo.
And Him crucified.
Yeye ambaye amesulubiwa.
Remember the Apostle Paul?
Kumbuka Mtume Paulo.
On the road to Damascus.
Akiwa kwenye ile njia ya Damascus.
Preach forgiveness of sins by faith in me.
Akaambiwa hubiri msamaha wa dhambi kwa imani iliyo ndani yangu.
And sanctification by faith in me.
Na utakaso kwa imani iliyo kwangu.
The Holy Spirit.
Roho Mtakatifu.
Is telling us right now.
Anatuambia hata sisi hapa hapa.
That we need to cleanse our mind from all these other programs.
Kwamba lazima tutakase fikra zetu na kuepuka ulize taratibu na mipango ya kibinadamu.
We need to go to our libraries. Our libraries, our books.
Tuende kwenye maeneo yetu ya vitabu kwa maktaba.
And clean them out.
Na saa nyingine tuende kwa vitabu yasiyofaa yanayopotosha tuyaondoe.
If those books
kama yale mavitabu
that you're reading
unayosoma
are not pointing you to Christ,
mavitabu unayosoma kama hayakuelekezi kwa Yesu Kristo,
and Him crucified,
na kwamba Kristo amesulubiwa,
then we need to destroy them.
Hayo mavitabu yana maana, bora uyachome moto.
Let the Lord lead you.
Na mwache Mungu akuongoze, sio kuongoza mavitabu mabovu.
Or who are we watching on television?
Na pia tunapoangalia kwenye television ni mtu gani sahihi tunayemwangalia?
Are they preaching the cross?
Je, wanahubiri habari sahihi za msalaba?
Are they preaching the blood?
Wanahubiri damu ya Yesu?
Are they pointing to Christ?
Je, wanahubiri kwa television wanapoelekeza kumfuata Yesu kwa usahihi?
Or are they preaching prosperity?
Au wanahubiri tu injili ya mafanikio?
I believe in prosperity.
Mimi pia ninaamini mafanikio.
But it's not always in finance.
Lakini si tu kwa swala la kifedha.
And it definitely comes from Jesus.
Na pia hata swala la kifedha linatokea kwa Yesu Kristo.
I believe in faith.
Mimi ninaamini kwa imani.
But if I declare something to be so, if I speak something into existence,
na kama nikiongea kitu fulani ambacho kipo,
now I'm becoming that.
Kama mimi nikiongea kitu fulani ambacho kipo kwa namna ya kibinadamu, ni kama nafanyika kuwa Mungu fulani.
I believe the word of faith movement started with the right idea.
Kuna mfumo fulani unaitwa neno la imani, ulianza kwa namna ya kwa wazo zuri.
But they changed the focus of their faith to themselves.
Lakini kafika mahali wakaacha kubadilika, wakabadilisha ule mfumo wa imani, wakajigeuzia wao wenyewe.
We must not know anything.
Lazima tufikie kitu kingine chochote
except Jesus Christ.
Ila tu Yesu Kristo.
And Him crucified.
Ambaye amesulubiwa.
He says, I was with you in weakness and fear and much trembling.
Na akasema maana na aliazimu. Akasema
verse 3.
Asa mstari wa 3. Nami nilikuwapo kwenu katika hali ya udhaifu na hofu na matetemeko mengi.
Verse 4.
Mstari wa 4.
And my speech and my preaching.
Asema na neno langu na kuhubiri kwangu.
Were not with persuasive words of human wisdom.
Hakukuwa kwa maneno ya hekima yenye kushawishi akili za watu.
But in demonstration of the Spirit and of power.
Bali kwa dalili za Roho na za nguvu.
The Spirit of God will anoint you as you preach the cross.
Roho Mtakatifu atawapaka mafuta mnapohubiri msalaba wa Kristo.
There will be power in your preaching as you preach the blood.
Utakuwepo nguvu ya ajabu kwenye mahubiri yako utakapoanza kuhubiri damu ya Yesu.
You will empower your people. Your people need the power of God.
Watu wako naoongoza wanahitaji nguvu za Mungu.
You need the power of God.
Hata mwenyewe unahitaji nguvu ya Mungu.
I need the power of God.
Mimi binafsi nahitaji nguvu ya Mungu.
Verse 5.
Mstari wa 5.
That your faith should not be in the wisdom of man.
Akasema mstari wa 5. Ili imani yenu isiwe katika hekima ya wanadamu.
But in the power of God.
Bali iwe katika nguvu ya Mungu.
Amen.
What is the power of God?
Nini maana ya nguvu ya Mungu?
The message of the cross
ujumbe wa msalaba
is the power of God.
Ni nguvu ya Mungu.
The message of the cross
ujumbe wa msalaba
is the power of God.
Ni nguvu ya Mungu.
Christ and Him crucified
Kristo aliyesulubiwa
is the power of God.
Ni nguvu ya Mungu.
Amen.
Amen.
Amen. Amen.
I want you to bow your heads for a minute.
Nataka uinamishe vinywa vyenu kwa muda.
I want you to close your eyes.
Hebu uinamisha kichwa ufunike macho yako.
And I'm going to ask you.
Na nataka niulize.
Will you preach this message?
Je, utahubiri ujumbe huu kwa usahihi?
Will you determine in your own mind?
Je, utakusudia kabisa kutoka ndani ya fikra zako?
Not to know anything except Jesus Christ and Him crucified.
Kwamba usijue jambo lingine lolote isipokuwa tu Yesu Kristo aliyesulubiwa.
If you made up your mind,
na kama umekusudia kabisa ndani ya fikra zako,
to preach this message,
kwamba utahubiri ujumbe huu,
I want you to raise your hand.
Usahi kabisa, hebu nyanyua mkono wako juu.
I see the hands.
Nyanyua mkono wako juu kabisa kwamba utahubiri ujumbe huu kwa nguvu za Mungu na sio kwa akili za binadamu.
Praise the Lord.
Bwana asifiwe.
Praise the Lord.
Bwana asifiwe.
This is why we're here.
Hiyo ndio maana tuko hapa.
It's not a new message.
Huu sio ujumbe mpya.
Jeremiah said we must return to the old paths.
Yeremia alisema lazima tuondoke kwenye njia za zamani.
Some of you with gray hairs.
Hata ninyi wazee wenye mvi.
You used to preach this.
Mlikuwa mnahubiri habari hizi.
You used to know this.
Mlipaswa kujua habari hizi.
But someone came along.
Lakini mtu fulani akatokea.
Try this.
Akasema jaribu hili.
Try that.
Jaribu na hili.
Here's a book.
Jaribu na kitabu hiki.
Here's a program.
Angalia mfumo huu.
And because of the weakness of our flesh.
Na kwa sababu ya udhaifu wa miili yetu.
We said okay.
Tukasema sawa.
And now we're off track.
Na sasa tukaanza kufuata jumbe kinyume na tukajikuta tumetoka nje ya njia ya kimungu.
But with your hand lifted up.
Lakini unapoona mkono wako juu namna hii.
You're telling God.
Unamwambia Mungu ya kwamba.
I'm going back on track.
Mungu ninarudi kwenye njia sahihi sasa.
I'm going back to my pulpit.
Nitarudia kwako sasa.
And I'm going to preach the blood.
Na nitahubiri damu ya Yesu.
I'm going to preach Jesus Christ.
Nitahubiri Yesu Kristo. Aliyesulubiwa.
For everything.
Kila kitu.
For salvation.
Kwa wokovu.
For healing.
Kwa uponyaji.
For marriage problems.
Kwa ajili ya matatizo ya kindoa.
For the alcoholic.
Kwa wale walevi.
For deliverance from sin.
Hata mkombozi kutoka vifungo vya dhambi.
Everything we need.
Kila tunachohitaji.
Comes through the blood.
Vinakuja kutoka kwenye damu ya Yesu.
And then the Holy Spirit.
Na Roho Mtakatifu.
Will anoint you.
Atakupaka mafuta.
He will bless you.
Atakubariki.
And bless your people.
Na atabariki kundi lako.
Glory to God.
Utukufu kwa Mungu.
Glory to God.
Hallelujah.
Hallelujah.
Hallelujah. Turn to the book of Galatians.
Sasa tuende kwa kitabu cha Wagalatia.
Thank you Jesus.
Asante Yesu.
Amen.
Hallelujah.
Hallelujah.
Galatians chapter 1.
Wagalatia sura ya kwanza.
The book of Galatians is about law versus grace.
Kitabu cha Wagalatia chahusu hasa sheria dhidi ya neema.
And I love your language.
Na ninapenda lugha yenu.
Cuz the word law in Swahili is either sharia or
torati.
Torati.
Kwa sababu kwenye Biblia ya Kiswahili lile neno sheria kwa Kiswahili inaweza kuwa ni neno sheria au torati.
Sharia is the law from man.
Sheria, neno sheria linamaanisha sheria kwa watu au kwa wanadamu.
That man over there?
Kwa mfano yule mtu pale?
Or maybe I'm even the man.
Au kwa ajili yangu mimi hapa.
I sometimes make a law for myself.
Mimi saa nyingine naweka sheria kwa ajili yangu mwenyewe.
That is what the Holy Spirit is dealing with in chapter 1 of Galatians.
Hicho ndicho ambacho Roho Mtakatifu anashirika nacho kwenye Wagalatia sura ya kwanza.
Because man loves law.
Kwa sababu wanadamu au watu wanapenda sheria.
We love the law.
Tunapenda sheria.
We want to try and please God by what we do.
Tunajaribu kutafuta jinsi ya kumpendeza Mungu kwa kile tunachofanya.
So we make a law.
Kwa hiyo tunafanya sheria fulani.
I will do this.
Nitafanya hiki.
and God will be pleased.
Na Mungu atafurahishwa na Mungu atafurahishwa.
Can I have an amen?
Yeah. Mnaweza mkasema amina hapo?
Amen.
Amen.
We have to understand this.
Lazima tunapaswa kuelewa hili.
Let's look at Galatians 1.
Tuanze na Wagalatia sura ya kwanza.
Paul, an apostle not from man nor through man, but through Jesus Christ and God the Father, who raised him from the dead, and all the brethren who are with me, to the churches at Galatia.
Paulo, mtume, si mtume wa wanadamu, wala kutumwa na mwanadamu, bali na Yesu Kristo, na Mungu Baba, aliyemfufua kutoka kwa wafu.
Grace to you and peace from God the Father and our Lord Jesus Christ. Verse 3.
Okay, 3?
Yes.
Okay.
All right.
Read verse 3.
Verse 3. Okay. Okay, mstari wa 3. Akasema, neema na iwe kwenu na amani zitokazo kwa Mungu Baba na kwa Bwana wetu Yesu Kristo.
Notice after the word Christ in verse 2. Notice it. Look at something.
Elewa kwamba katika neno Kristo kwenye ule mstari tuliosoma,
there's a comma.
Pana koma pale.
Okay, let's look at it again.
Tuangalie tena pale.
Verse 3. The only way you can have grace and peace from God the Father and our Lord Jesus Christ, the only way you can have grace and peace.
Njia pekee ambazo kwa na neema na amani kutoka kwa Mungu Baba
is through the Father and Jesus.
Through the Father.
You cannot have grace and peace without going through the Father and Jesus.
Huwezi kuwa na amani na
read verse 3 again.
Mstari wa 3. Neema na iwe kwenu na amani zitokazo kwa Mungu Baba na kwa Bwana wetu Yesu Kristo.
You will not have peace.
Huwezi kuwa na amani.
You will not understand grace.
Wala hutaielewa neema.
Unless you understand.
Mpaka kwanza umeelewa.
It comes from the Father.
Inakuja kutoka kwa Baba.
And our Lord Jesus Christ.
Na kwa Bwana wetu Yesu Kristo.
Comma.
Pale akaweka koma.
Verse 4.
Ule mstari wa 4.
Who gave himself for our sins.
Akasema ambaye alijitoa nafsi yake kwa ajili ya dhambi zetu.
That's the cross.
Hapa namaanisha msalaba.
He gave himself on the cross.
Alijitoa mwenyewe pale msalabani.
For our sins.
Kwa ajili ya dhambi zetu.
That he might deliver us from this present evil age.
Akasema akaendelea pale akasema ili atuokoe na dunia hii mbovu iliyopo sasa.
Right now.
Sasa hivi.
This present evil age.
Hii dunia mbovu iliyopo.
Deliverance right now. Deliverance right now.
Ukombozi kufunguliwa sasa hivi.
Not back the day we got saved.
Yana anasema atuokoe na dunia mbovu iliyopo sasa. Sio wakati tulipookoka.
He gave himself on the cross.
Alijitoa mwenyewe pale msalabani.
To deliver us.
Ili atukomboe sisi.
Right now.
Sasa hivi.
Today.
Yani leo.
What is your problem?
Yeah, shida yako ni nini?
What are you struggling with?
Ni kitu gani unasumbuana nacho
mashaka? He died on the cross.
Alikufa msalabani.
To deliver us.
Ili kutukomboa sisi.
From this present right now age.
Kutoka kwenye dunia mbovu iliyoko sasa.
This morning I was talking to a man.
Asubuhi ya leo nilikuwa naongea na mtu fulani.
It was 8 o'clock in the morning.
Kwa kama saa mbili asubuhi.
At the hotel.
Pale hotelini.
7:30.
Kwa kama saa moja na nusu.
He drove up.
Yes. Muda wa saa mbili na nusu ambigia na gari pale.
And he was drunk.
Na alikuwa amelewa.
62-year-old man.
Mtu wa miaka 62.
But he can be delivered.
Lakini anaweza akafunguliwa.
He can't deliver himself.
Hawezi akajifungua yeye mwenyewe.
He can't stop drinking himself.
Hawezi kuacha kunywa kwa nguvu zake mwenyewe.
But through the cross.
Lakini kupitia msalaba.
That's what the word of God says.
Hicho kitu ambacho neno la Mungu linasema.
We are delivered.
Tunafunguliwa
right now.
Sasa hivi.
From this evil world.
Kutoka kwenye huu ulimwengu mbovu.
Amen.
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 Not ourselves.
Sio kwa uwezo wetu wenyewe.
Not a program.
Si kwa mpango fulani wa kibinadamu.
I didn't tell him you need to read the 40-day purpose book.
Wala sikumwambia kwamba unataka usome kile kitabu chenye muongozo wa siku 40.
I didn't tell him to confess victory over alcohol.
Wala sikumwambia kwamba akiri ushindi juu ya ulevi.
He's a 62-year-old man. He told me he didn't want to drink. He's a civil engineer. He's educated. He's building bridges. Him and I talked for half an hour. My wife spoke to him. We can't tell him some program of man to deliver him. We gave him Jesus.
Tukampa Yesu.
We gave him Jesus.
Tukampa Yesu.
Because he is able.
Kwa sababu Yesu anaweza.
He is able to deliver us.
Yesu anaweza kutukomboa.
From this present evil age.
Kutoka kwenye ulimwengu mbovu ulioko sasa.
According to the will of our God and Father.
Hallelujah.
Amen. That's the very last part of verse 4.
Okay. Pale mwishoni mstari wa 4. Akasema kama alivyopenda Mungu baba yetu.
To whom be glory forever and ever. Amen.
Na kwake utukufu utukufu na yeye milele na hata milele. Amina.
Amen. I marvel.
Mimi nimeshangaa.
I marvel that you are turning away so soon from him.
Mstari wa 6 akasema ninastaajabu kwa kuwa mnamwacha upesi hivi yeye aliyewaita katika neema ya Kristo.
It's not crystal.
It is a crystal, yeah.
It says crystal?
Yes.
Hmm. Well, that him is the Holy Spirit.
See?
The him.
I
marvel that you are turning away so soon from him, which is the Holy Spirit.
Anasema, nastaajabu kwa kuwa mnamwacha upesi yeye. Lile neno yeye, linasema badala ya Roho Mtakatifu.
See, because it says who called you in the grace of Christ to a different gospel.
Aliyewaita katika neema ya Kristo na kuigeukia injili ya namna nyingine.
I marvel.
Nimeshangaa.
I just can't understand.
Yaani saa nyingine sielewi.
What are you thinking?
Ni kitu gani unafikiria?
Why have you turned away?
Yakasema kwa nini tena mmegeuka? Yeye anasema kwa nini mmegeuka?
From the Holy Spirit.
Mkamwacha Roho Mtakatifu.
Who called you into Christ?
Aliyewaita mjie Kristo.
Why?
Yakasema kwa nini?
The Holy Spirit's writing to the church at Galatia.
Roho Mtakatifu analiandikia kanisa la Wagalatia.
To the church in America.
Kanisa la Marekani.
To the church in Africa.
Kwa kanisa la Afrika.
And asking.
Na akiwauliza.
Why?
Kwa nini?
What are you doing?
Mnafanya nini?
He says,
akasema,
who called you in the grace of Christ to a different gospel?
Yani, aliyewaita kwa neema ya Mungu na mkaanza kuigeukia injili ya namna nyingine.
Verse 7.
Mstari wa 7.
Which is not another, but there are some who trouble you and want to pervert the gospel of Christ.
Sasa akasema, wala si nyingine, lakini wapo watu wa wataabishao na kutaka kuigeuza injili ya Kristo.
There are some
kuna baadhi
who want to pervert
ambao wanataka kubatilisha
the gospel.
Wanataka kupotosha.
What is the gospel?
Injili ni nini?
Jesus Christ and him crucified.
Yesu Kristo aliyesulubiwa.
The Holy Spirit pointed us to the finished work of Christ.
Roho Mtakatifu huwa anatuelekeza kwa ile kazi timilifu ya Yesu Kristo.
And now some people come in
na kuna baadhi ya watu wakaja wakaingia
and say, just confess it with your mouth.
Wakasema hebu kiri kwa kinywa chako.
Don't worry about looking to the cross for deliverance.
Wala usiamini mambo yote yanasema unatazama msalabani kufunguliwa.
Deliver yourself by your faith.
Ikomboe wewe mwenyewe tu kwa imani ulionayo.
Or go do a 12-step program.
Au wanasema nenda katika hatua 12 za kibinadamu.
These are laws.
Hizi ni sheria.
Man tries to make a law.
Watu wanajaribu kuifanyia sheria
for themselves.
Kwa ajili yao.
And the Holy Spirit,
na Roho Mtakatifu,
he marvels.
Anashangaa.
That we've turned away.
Kwamba tumegeuka.
From the Holy Spirit.
Tumegeuka na kumwacha Roho Mtakatifu.
He says they want to trouble you and pervert the gospel of Christ. Verse 7.
Mstari wa 7 akasema wala si nyingine, lakini wapo watu wanaowataabishao na kutaka kuigeuza injili ya Kristo.
Look at verse
8.
The reason I had you stand,
sababu ambayo nilitaka msimame saa zile,
to determine to know nothing except Jesus Christ and him crucified,
kwamba mkusudie ndani ya mioyo yenu kwamba hamtafanya hamtahubiri bali nyingine ila Yesu Kristo aliyesulubiwa,
because it's very important.
Ni kwa sababu ni jambo lenye umuhimu mkubwa.
The Holy Spirit,
Roho Mtakatifu,
is serious.
Ni roho ambaye anamaanisha.
And he says in verse 8 of Galatians 1.
Na akasema kwenye mstari wa 8 wa Galatia 1.
But even if we or an angel from heaven preach any other gospel to you than what we have preached to you, let him be accursed.
Akasema mstari wa 8, lakini akasema mstari wa 8, lakini ijapokuwa sisi au malaika wa mbinguni atawahubiria ninyi injili yoyote isipokuwa hiyo tuliyowahubiria, na alaaniwe.
And then he says again in verse 9.
Na mstari wa 9 akasema tena.
As we have said before, so now I say again, if anyone preaches any other gospel to you than what you have received, let him be accursed.
Akarudia mara ya pili kwa mstari wa 9. Kama tulivyotangulia kusema, na sasa nasema tena, mtu awaye yote akiwahubiria ninyi injili yoyote isipokuwa hiyo mlioipokea, na laaniwe.
Accursed means to be condemned to hell.
Maana alaaniwe maana yake ni kwamba ahukumiwe aende kuzimu.
If someone comes along to you,
na kama mtu akikujia,
or if you preach another message,
au wewe ukahubiri mbinu usiofaa,
if you change the gospel,
kama ukibadilisha injili ya Yesu,
let him be accursed.
Mtu huyo na laaniwe.
We have a big responsibility.
Sisi tuna wajibu mkubwa sana.
To preach the blood of Jesus.
Kuhubiri damu ya Yesu.
When we get to heaven, it's all going to be about Christ.
Tutakapofika kule mbinguni, yote yatahusiana na Yesu.
It needs to be about him right now.
Na hata sasa hivi yote yahusiane na Yesu.
He's done so much for us.
Yesu amefanya mengi sana kwa ajili yetu.
And some come along.
Na kuna baadhi ya watu wakaja.
And they want to pervert the gospel.
Na kuna watu wamejitokeza sasa wanataka kupotosha injili.
We must determine.
Lazima tukusudie mioyoni mwetu.
No, nothing else.
Kwamba hatutafanya kingine chochote.
He says in verse 10.
Na kasa katika mstari wa 10.
For do I now persuade men or God? Or do I seek to please men? For if I pleased men, I would not be a bondservant of Christ.
Mstari wa 10 akasema, maana sasa je, ni mwanadamu ninawashawishi au Mungu? Au nataka kuwapendeza wanadamu? Kama ningekuwa hata sasa nawapendeza wanadamu, nisingekuwa mtumwa wa Kristo.
A bond servant of Christ.
Mfungwa, mtumwa wa Kristo.
We are slaves of Christ.
Sisi ni watumwa wa Kristo.
Hallelujah.
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 So it's all about Jesus.
Kwa hiyo yote inamhusu Yesu Kristo.
Faith in Christ.
Amen.
I want us to take about a 15-minute break.
Na yote namhusu Yesu Kristo, na nataka tuchukue.
And when we come back, we're going to pick up in Galatians chapter 2.
Nataka tuchukue mapumziko ya dakika 15, alafu tukirudi tutahamia kwenye Wagalatia tena sura ya 2.
I want to walk us through the book of Galatians.
Nataka nipitie kitabu cha Wagalatia
and show us
kituonyeshe
the difference between law and grace.
Na tuone tofauti kati ya sheria na neema.
The difference between the true gospel and the wisdom of man.
Tofauti ya injili ya kweli na hekima ya kibinadamu.
Amen.
Amen.
Hallelujah.
Hallelujah.
All right.